Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abibiti wabakiriza tugenda maso ku musomo gwaffe ogukwatagana ku zakatul mal eranga oluvannyuma lw'okulaba empaya zaka mu ngamiya tugenda ku nsolo ey'okubiri nga y'ensolo gye tulina ewaffe e Uganda mu bungi obw'ekitalo nga y'ensolo eyitibwa ente. Nekitegeeza nti buli musiraamu yenna agwana ateekeyo ebirowoozo bingi ku kubeera ng'amanya abaffe zaka eweebwa etya mu nte. Zaka eweebwa etya mu nte, kimanye owange gwe omukkiriza, barakallahu feek. Kubanga bino ebigambo bannange tuli mubyogera n'abakkiriza, bino ebigambo tubyogera n'abasiraamu. Amma gwe omusamize, amma gwe yeeyambulira ebisiraani masaŋŋanzira, amma gwe maadha emaadha gwe basala emisale, emma baagikusala gwe n'ogikkiririzaamu, amma baagikusala oli muto, gino gye bayita okusandagga, nti gwe baakusala emisale gy'obugagga, emisolo tegisobola kukuluma, wenna ne bakusandagga obukuumi. Bw'okula n'obikkiririzaamu oli mukafiri ng'abaakusandagga. Ne bw'okula n'omanya nti ebyo tebirina mugaso, tebisobola kukukuuma wadde okuba ku kibigasa, gw'oli musiraamu tolina buzibu bwonna mu maaso g'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Noolwekyo kyentegeeza wano nti bino bannange ndi mukubyogera n'abasiraamu abaayawula ow'ekitiibwa Allah. Kasoobiramu abo akaana akakolamu enkolola bbiri n'oketika n'okatwala mu gundi n'okatwala mu ssabo, ng'omu yaŋŋamba nti aa seeka bino ebintu obyogera oli mirembe, seeka akaana kayinza okukakanulira amaaso n'ogamba nti rabbira alamiina nkoze ntya? Yaahi, oba kakanula amaaso kakanule, rabbira alamiina Allah munene okukasinga, Allah munene okukasinga, Allah munene wa waggulu okukasinga. Ge makulu g'ekigambo nti Allahu akbaru, omwana wo munene nnyo omukulu nnyo mu bulamu bwo, naye manya nti Allahu akbaru, okafuwalira Allah kyekisinga obunene. Yaahi, Allahu akbaru, Allah munene nnyo, Allah munene nnyo. Kibi nnyo okusala woti oboole Allah osobole okugulumiza obulamu bw'omwana wo, so nga obusiraamu tebukuganye kumujjanjaba wabula bugambye nti mutwali awo wokka obusiraamu ebukkiriza, mutwale mu malwaliro ag'ekizungu, munogere eddagala olikunye, munogere eddagala olikunye, olimusiige oba olifumbe alinywe. Waliwo ne yabuuza ekibuuzo nti kakati seeke ekyogero kiri haramu? Ya akhi, ekyogero tekiri haramu n'akatono, ekyogero tekiri haramu n'akatono. Ensonga esobola okukifuula haramu kwe kuteekamu ekintu n'enzikiriza eri haramu. Ama ekyogero n'otambula ku ttale, lindagaliwonya kino, lindagaliwonya kino, n'olikuŋŋaana n'olipakira mu kyogero, n'okinaaza omwana n'okumwako n'anywako, jasokoma obukomi awo, ekyo tekirina buzibu bwonna. Ya akhil karimu, nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba tadaawawu mwejjanjabe wala tadaawawu bil haram, temwejjanja na haram. Tewali bwa haram bwonna, buli mukugenda mu kibira n'onoga omuti gwonna n'ogufumba, emma ogunywedde oba ogusize mwana oba omugundi mulimu omukka guno n'ogunyokeza omwana n'abeera ng'asika omukka guno, mathala ayinza okuba ng'alina obuzibu mu kussa n'ebifaananako bwe bityo. Yaakhi, ebyo tebirina buzibu. Kasita omubambu kwa kukuliza obwakishiriku nga buliwa, ng'ogamba nti ntaddemu akayaayaana wano we batera ogira, bw'okoona kantu nga kano ng'ekintu kyonna bakizinga, kakati seeka ekyogero kiri haramu. Ya akhi, obyawula. Ya akhi, obyawula, wallahi nkulayirira Allah, obyawula. Era bino ebibuuzo ebisinga obungi ebijja mu layini eno biba byakwekangabiriza. Munsonyiwe, temutera kumpulira nga njogera mu njogera efaananako bw'eti, naye ebibuuzo bimanyi okujja, oli mumativu nti abibuuza ali mu kwekangabiriza, wa ila abyawula bulungi. Oyogedde kayaayaana n'okannyonnyola engeri gye kabeeramu haramu, katya nti onoza akadduka n'okateekamu n'ogamba nti omwana bw'omunaaza akayaayaana, abasajja bajja mumuyaayaanire mu fyukya ng'afuuse omuwala. Towulya nti weshiriki? Towulya nti weshiriki? Obwo bujjanjabi. Omugaso gw'ekyogero kujjanjaba mwana, kumujjamu ndwadde za munda, kumujjamu ndwadde zino ez'okunguliza ennoga, bekibe n'efaanako byaki, bitebirina buzibu. Yaakhi, tebirina buzibu. Tewali ayinza kugamba nti akaddo konna matha twala akanzironziro bw'okateeka mu kyogero, akaddo kano katereeza olususu lw'omwana. Ekyo kirala nnyo era okyawula kw'oli akutta omuddo gwe bayita olweza n'aluteekamu ng'agamba nti olweza lulungiya. Yaakhi, okuggyako ennoga n'olususu ne lulabika bulungi kirala, n'obulungi bwe bayita byute okyo nakyo kirala. kubanga sibu ya inoru susoru runji tabila beautiful ubiya urabu runji uweza kasoru tekamu nini anti uweza runji rizo mwana agenda kubeira murunji mwaru murunji mumaso agenda kubeira murunji ntege zobu runji bunobwa beauty munange yebera shirike wede mirimu munange chiswano kufurumia butere vumbu silamu kubange yorububia ekifaana nyendabi kayomuntu ebyeya ulide Allah Allah yagaman fi ayi suratin mashaa rakabak endabi ka Allah jeyagalula bikemu jeyakuteekamu nyendo nene maso gagagireri ekyenye kiri maso ekyenye kyagwayo bino biri bwebiti fi ayi suratin mashaa rakabak eyo rububiyo limbutonzi okwata akaddukano akaddukano kakwaso obutonzi eyo kufurun akibar tukufurumia mbusilamu ebintu bino byawule bulungi sata kanzironzi lo wakateekamu ngugama nti akanzilo zinu mwana watu kajamu ya ndwade zinezufuku insusu wabakate kakate kwa mtu gundi ele madha kalimuwe chikoro chiteleza ulu susu ya akhi kutuleza ulu susu chidada elecho tu wali anza kugama chile haram te wali anza kugama chile haram uwachi uruenso wanga chino choo yingi chino choo koze buja anjabi olimu kuja anjaba buwade obuta wanyo omuntu gabusi nzira munda sate obubi sibuwade obubi tebwagalwa naye sibulwadde nolwekyo ensonga y'obulungi n'obubi ebyo byeyawulidde Allah Allah yalungiya Allah yabijjisa Allah subhanahu wa ta'ala kasoyingira mulyango ogwo ogwo gukafuwaza akayayana obwo kataddemu amakulu ga baraka emikisa kyomwala bamuyayanirenga bamuyayanirenga amakulu afuninga abasajja abamuddukira omugama aleke kubeera mu aba bagenda kusiranire wakati bayito okudiba naifana kwa bwe bityo nyesonga lacho naza kayayana yake yo shiriki wallahi oba olimba nnyo okubeera nti osobola okwawula ak'omutwala ake shupuli n'okawula k'omutwala akatuufu n'ogamba nti osobola kwawula bintu bino ebibiri singa okwata singa olweza n'akayayana bibeera mu eddagala eddagala lye nnyini nnyini erifaanana ng'amadagala amalala mathala liyamba lirimu eddagala erigira erigumya eriwa ekibumba amaanyi oba lyongera omusaayi mubiri oba maatha ebyo n'oteekamu olweza n'akayayana mu kyogero ekyo ku nzikiriza y'enzijanjaba tewali ayinza kugamba nti shiriki wadde nga byombi biryo bitaddemu akaweleza olutaddemu n'akayana okataddemu naye singa obiteekamu ku makulu gali genkulaze ebeera shiriki ya akhi bino byawula obyawula bulungi okufa obufi bino obyawula bulungi bino singa omwetango gubaamu obulwa maatha eddagala erijjanjaba obulwadde bonna mu mubiri okkirizibwa okuguteeka mu kyogero kyokka singa oguteerawo mu nzikiriza nti omwetango gutangira ebizibu okubeera nga omwana ono ajja kufunanga ebizibu mbulamu bwobwe mu maaso ya akhi eyo shiriki obwo bukafiiri obwo bukafiiri ofulumira ddala n'ofuuka omukatuliki yennyini nnyini omukafiiri awedde emirimu bal ashadu min almukatuliki kubanga murtad bi ijimai almusilimin bawulamati balina khilaafu nti murtad abeera mu byokusinga omukafu w'ekikolo yensogala kijattibwa man baddala diinahu faktuluhu rawahu albukhari an ibuni abbas radiallahu anhu era walinganga wali ajja ekibuuzo ekirala buli wetwogera ku bantu abagenda mu kyalo okulima ku ntaana mbwe ebizibu byabwe biveewo nga bagandi bagenda mu ntaana nebalima ku ntaana zaabwe abali mu ntaana abanyiga bajja kuta risiki yaabwe kakati nyina ebizibu emaali yange egira ekyankala neekola etyo igendako mu kyalo egendako mu kyalo olime ku bijja ya akhi obwo bukafiiri obwedde emirimu buli twogera ku nsonga eno abantu nga bagandi tikati seeka sikirizibwa kulima ku bijja ebyo gundi sikiriza kulima ku ntaana entaana ebeeraawo ezike naye nga wallahi oyo oli mumativu nti akubuuza ekyo mumativu nti okulima ku kijja okulima emaatha ku ntaana n'oggyako omuddo nga gw'okoolera lumonde n'oggyako omuddo ereke kubeera mu ttale kirala nnyo nga tolina bwetaavu bwonna erimu abo abali mu ntaana nga gw'oyinza n'obbagasa n'okubasabira ekyo kirala nnyo nakiri ekyokutambula n'olinya emotoka n'ova e Kampala n'ogenda ewammwe ebwizibwera oba n'ogenda ewammwe emaatha e Kasekere oba n'ogenda ewammwe eruddawo eno na gy'obeera ogenze ng'ogenze kulima ku ntaana eri abali mu ntaana bootya imma nti banyiiga oba boosuubira nti balina emigaso babeere nga bakoki bakutereeza ku dduniya yo gwali ku nsi yahe obwo bukafiiri wano lwaki ntaddewo eddoboozi ti abantu bangi beefula batawula bintu bino subhanallah awamu n'ekyo nga babyawula okufa nebulu wachikona ko nga bageza ku kutisinga okula ngandi tekitegerekeka olese obuzibu olese bitategerekeka songa bitegerekeka bulungi era atambula agenze mu kyalo nga agenze na lwabizibu bye byalina nga agenze lwabizibu bye byalina era nga ye yagenda okuganyulwa mbafu obwo bukafiiri obuliswariya songa singa ogenda mu kyalo n'otuukayo ogenda okutunula ku ntaana ng'entaana ziggubyeko omuddo bannanyumpe kakumbi awo n'olimako egundi n'osabira ku taatawo gwe kennyini n'omusabira ayi allah nkusaba omusaasira omusonyibi naye allah ebyamusobako gwe ogenza omugasa yaako eyo tekirina buzibu ekyo tekirina buzibu gwe omugasizza ekyo tekirina buzibu amma gwe okubeera gw'oganyulwa mu bafu obwo bukafiiri yaahi tobwawula obwawula bulungi amagezi g'okozesa ng'oyawula ekicupuli ekyomutwalo ekifaanagana ennyo buli kantu konna akayukuli kafaanagana naye ago amagezi g'okozesa ng'obyawula aa mangi nnyo okusiga ge weetaaga okukozesa ng'oyawula bino byenkulaga bino byondaga nti bizibu tebitegereka mu bizibu byakwawula era kino kimanyenga ngendo kivaako kubanga eno mbannange muntu ntalantuse nengwayo wa ila tuli ku zaka kino kimanye munnange owekitiibwa nti bw'obeera nga toyawula shiriki shiriki nga yakulema okwawula ku tawhidi ngaeddala okakasa oli wamazima ng'oli wamazima nti byakulema okwawula ituliza nnyo kaaba ituliza nnyo kaaba kabonero akalaga nti gwozikiridde wa ila eno yeddiini ya allah yetawhidi wallahi kolemu okwawula shiriki ku tawhidi kolemu okwawula obukafiiri n'obusiraamu n'olemu byawula munnange yembeera ebeekuliko kabonero kabi kabonero kabi kalanga kuzikirira kalanga kuzikirira wahasibunallah wa ni'mal wakil wammamwe abasiraamu bembadde njogerako ndi nammwe abasiraamu ab'ebitiibwa twogera ku zaka kubanga zaka mpaji ya busiraamu yakusatu tulina okubanga twasooka okusiramuka n'empaji esooka la ilaha illallah muhammada rasulullah nituyimirizaawo nesola kubanga atagisaliyako ddala abeera mukafiiri nitulyoka tugenda ku zaka olimu abo abasiraamu oyimirizaawo essola oyimirizaawo essola bwoba oyimirizaawo essola era ng'oli musiraamu ena tawhidi munnange tuula tebenkera tulabe engeri gye tuwa zaka kubanga zaka ekwatagana ku basiraamu si yabakaafu wahasibunallah wa ni'mal wakil yagamba mu'adhi bun jabal radiyallahu ta'ala anhu nti amarani rasulullah sallallahu alayhi wa sallama alla akhudha min albaqari shay'an hatta tabluga 30 kyombaka muhammadi saa sallama yandagira obutakwata obutajja zaka ku muntu yenna okutuusa ng'enteeze ziweze 30 hadithi erimu abu dawuda nnasai ne tirimidhi wa sahahu al albaniyu rahimahullahu ta'ala fi sahih tirimidhi hadithi eno ekuyigiriza niswaabu yente niswaabu kyekigero emmaali y'omuntu gyeteekeddwa okubaako omuntu ono abalibwe nti mugagga atuuse okuwa zaka tulyoke tumubanje zaka tulyoke tumubanje zaka barakallahu fek kaakati etulaga nti niswaabu yente zibeera ente 30 kitegeeza nti omuntu lunaku lwaweza ente 30 obusiraamu nga bumulangirirako obugagga wabula bulungi nnyo tebumugambirawo nti mpa ente nti mpa zaka yange leeta zaka yabeetaavu nedda bumuwa omwaka mulamba omwaka guno omulamba kasusa guyitawo ng'ente zino zizadde zeeyongeddeko zisukka 30 oba nga zikyali 30 niswaabu ekyaweerayo enyini nyini omuntu ono aba ateekeddwa buteeka okuwa zaka singa omwaka guyitawo ng'ente zaagwamu obulwadde ne zifa ziri kati 25 obanga yatundako olw'ebizibu bye kubanga obusiraamu tebugaana kukola kyoyagala mu maali yo kano kakulu nnyo munnaye kategeere obusiraamu tebugaana era togamba nti wallahi kati nalibadde ntunda ku nte zino naye zaka kati naawa ntya zaka aa tunda ente ne bwofuna ensonga ng'ezitunza zonna ne zivaawo obusiraamu tebukugamba nti ente ziri ziriluddawa nedda yensonga yibukuteerawo omwaka bwe guyitako nga zikyaliwo naye nga zikendedde tezikyawera niswaabu tebukubanja ozeeyo mbaavu bwe guyitako nga zikyawera zigamba leeta zaka busiraamu bugamba leeta zaka wabarakallahu fikum n'olwekyo omuntu bw'abanga alina ensolo 30 ne ziyitako omwaka omuntu oyo aba amaze okubeera nga akatibwako okubeera ng'awa zaka zaka gy'awa yeeriwa ebeera nte zaka y'ente yeetandikira mu nte saate ngamya twagira bizibeera 5 neetandikira ku mbuzi la wabula ono ye awa nte ente eriwa awen tabajita tabi'a oba tabi' wati ngambi tabi'a oba tabi' waddembo kuwente nga nsajja waddembo kuwente nga nkazi tabi'a iyo nchara tabi' iyo nsajja waddembo kwe emu kwezo kakwa kulizo ntina kubanga ewezo omwaka gumo ngeyingi de mwaka ogwokubiri tabi'a oba tabi' tewera bidanti wali bwetwabadde tuogera ku ngamia twagambye nditeekeddwa okuba engamiya zonna zitambulya mu nkazi bintu mukhad bintu labun hiqa yadha ziina kuba zonna nga nkazi saate wano munte oli waddembe okuwente eweza omwaka ogumu ng'eyingidde mwaka ogwokubiri kitegereka bulungi ng'eyingidde mwaka ogwokubiri ente ebeere ennume oba ebeere nkazi oli waddembe okwa ekimu ku ebyo ebibiri ezo nno okuva ku nte 30 okutuuka ku nte 39 eyo ezaka gyowa akantu kano kategeeza ki bwe tugamba kuba tukogeddeko nywali ku ngamiya okuva ku 3 okutuuka ku 39 okuva ku 35 okutuuka ku 46 bitegeeza ki bino kitegeeza wakati w'omwenda ogwo kitegeeza nti oyinza okuba oyina ente 30 omwaka ne guyitawo gugenza okuyitawo ng'ente zizadde zeeyongeddeku nga ziri 34 oyina kati ente 34 osigala okyali mu nte ezo emmo wa tabia oba tabii oyimu oba eri nkazi oba ensajja ey'omwaka ogumu ng'eyingidde mu gwokubiri taibu omwaka omulala ne guddamu ne guyitawo ne gwetooloola bwe gukomawo nga zeeyongeddeko zya 37 tugamba nti kati wammeka okyali mu ezo okyawa nte emu emma nkazi oba nsajja naye ekyali emu ennyana eba na nnyana eno gye twogerako ya mwaka gumu taibu gwetoolodde omulala gukomyewo nga ziweze 4 kaakati awo bisusse awo bivuddewo ovudde mu nte emu eri ey'omwaka eyingidde mu mwaka ogwokubiri oyingidde mu nte yo ya myaka 2 ng'eyingidde mu mwaka ogwokusatu eno ente gye bayita musinna era bwe tuwe twagikutegeeza mu udhiya mu dhuhiya nti la tadhbahu illa musinna ntugamba ti musinna mu nte eba eweza emyaka 2 kaakati munnange kasitoweza ente 40 kasitoweza ente 40 ente 40 ziweebwamu musinna musinna ebeera nte nga ya myaka 2 ng'eyingidde mu mwaka ogwokusatu eyo ye musinna ne bw'ebeera eyingidde mu wiiki emu oba mwezi gumu oba myezi 5 eyo eba eyitibwa musinna la tadhbahu illa musinna kiregeeza ki okuva ku nte 40 okuva ku nte 40 okudda waggulu teekayo ebirowoozo ku kantu kano kakulu nnyo 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 kagenda kuyambako ku byonna ebijja mu maaso ente kasesukka 40 awomanya nti mu buli nte 30 ogenda kuwaamu eri ennyana gye twalabye emme esobola okuba ensajja oba enkazi tabi'a oba tabi'a mu buli nte 30 ate mu buli nte 40 owaamu musinna mu buli nte 40 owaamu musinna gye tulabye ey'emyaka 2 ng'eyingidde mu gwokusatu kati nno obyetegereze bulungi mbikutaggulire bitegereke bulungi hayyakallah subhanahu wa ta'ala kino kitegeeza nti mu nte 45 oba okyawa musinna lwaki okyawa musinna anti mulimu 40 mulimu 40 tetulabamu 30 mirundi 2 tulyoke tugambye nti kati wa ennyana ziri 2 wadde okubeeramu 40 emirundi 2 amakulu okyali mu 40 gye twalabye nti ana ebeera musinna okudda waggulu ekyali wakati awo tenasobola kudabolinga tusobola okubeera nga tuimaatha tukuteeka ku nnyana eri ogenda kwongera okitegeera mu maaso gye tugenda teekayo ebirowoozo taibu kitegeeza nti ente 40 osigala owa musinna ey'emyaka 2 ente 50 osigala owa musinna 55 oba okyawa musinna bwe ziweera ente 6 awo tuba tulabamu 3 emirundi 2 kati awo tokyawa musinna la awo ogenda tuwa ente 2 ogenda tuwa ennyana 2 esobola okuba ensajja esobola okuba enkazi nga bwenaga tabi'a oba tabi'a ogenda tuwa ente 2 ng'ente ezo 2 buliemu ewezezo omwaka ngeyingidde mu gwokubiri. Buliemu ngewezezo omwaka ngeyingidde mu gwokubiri. Teeka yebirowoozo, lwaki tulina kati ente tulina asatu emirundi ebiri, ente enkaaga zirimu asatu emirundi ebiri. Tayib, ente enkaaga mu ttaano oba okyali ku kigero kyekimu, oba okyali ku kigero kyekimu, oba okyawa tabia oba tabii, lwaki tukyalaba asatu n'asatu, tetulaba muwendo mulala gwe tuyinza kufuutika wakati awo tuleke tugamba okuwa ekitali ekyo. Naye singa ziwere ente nsanvu nsanvu, kati awo ngenda kuwa ntya mu nsanvu tulabamu makumi ana, netulabo n'amakumi asatu. So nga tugambye nti bwe zisukka makumi ana, awo buli makumi asatu ogenda kuwaamu tabia, mu buli makumi ana obeere ng'owaamu madha musinna. Kati oyina ente nsanvu, ente nsanvu tuzetegereza, tulabamu ana n'asatu, asatu tabia oba tabia, ana musinna. Kitegeeza nti mu nte ensanvu ogenda tuwaamu ente bbiri, ogenda tuwaamu ennyana eri ey'omwaka, otuwe n'ente ey'emyaka ebiri. Ogenda tuwaamu ey'omwaka kubanga mulimu asatu, ate mulimu n'ana, amakulu mulimu tabia, mulimu n'emusinna. Tayib, bwe ziwere ente kinaana, bwe ziwere ente kinaana, ogenda tuwa musinna bbiri, ogenda tuwa musinna bbiri, mu nte kinaana ogenda tuwa musinna bbiri. Tayib, ente maadha kinaana mu ttaano oba okyatuwa musinna bbiri, kinaana mu musanvu okyatuwa musinna bbiri, kyenda awo oligenda kutuwa, ogenda tuwa tabia oba tabia esatu, kubanga mulimu asatu n'asatu n'asatu mu kyenda, mulimu asatu emirundi esatu. Kitegeeza nti ogenda tuwa ennyana satu, oluwaddembo tuwa enkazi, oluwaddembo tuwa ensajja, oluwaddembo tuwa enkazi, oluwaddembo tuwa ensajja. Nolwekyo ensonga eno nkulu nnyo, barakallahu feeke, wali ensonga eno nkulu nnyo okubeera ng'oyiga formula eno ekuyambako okumanya engeri gy'owaamu ente mu nte ezo zonna. Ne bw'oba n'ente enkumi ssatu, gwe manya nti mu buli nte makumi asatu mulimu ennyana emu ey'omwaka, mu buli nte makumi ana mulimu ente emu ewezeza emyaka ebiri. Tugambye nti ekinaana ogenda tuwa musinna bbiri, ekyenda ogenda tuwa thalatha tabiat, ogenda tuwa ennyana meka satu. Tayib, ekikumi, bwe tunuulira ekikumi mulimu ana n'asatu n'asatu, mulimu ana n'asatu n'asatu, asatu eyo nnyana, asatu eyo nayo nnyana, ezo mmeka nkaaga, wabulayo mmeka ana. Ana tuba tugambye nti eweebwamu musinna. Tayib, zonna awamu ze mmeka? Ogenda tuwa musinna emu ewezeza emyaka ebiri, otuwe n'ennyana bbiri ez'omwaka mwaka. Ente kikumi mu kkumi, ente kikumi mu kkumi ogenda tuwa mmeka? Ogenda tuwa musinna bbiri, otuwe n'ennyana, otuwe n'ennyana emu, otuwe n'ennyana emu. Lwaki? Anti mulimu ana n'ana, ekyo kinaana, ezo musinna bbiri. Mulimu n'asatu, mulimu n'asatu, neziwera kikumi mu kkumi. Kitegeeza nti ogenda tuwa ensolo ssatu ez'emyaka ebiri bbiri n'ennyana ey'omwaka gumu emu, wahakadha. Tayib, kasa ziwera kikumi mu abiri, awo mpa ntya? Oli wa ddembe. Kikumi mu abiri mpa ntya? Awo oli wa ddembe. Osobola tuwa maadha ennyana nnya, osobola tuwa ennyana ez'omwaka ogumu nnya, lwaki? Kubanga mulimu asatu n'asatu n'asatu n'asatu. Ate osobola okutuwa maadha, osobola tuwa musinna satu, lwaki? Kubanga mulimu ana n'ana n'ana mu kikumi mu abiri. Kandoze nikitegereka bulungi, barakallahu fikum. Oli wa ddembe tuwa ennyana nnya oba tuwa ente satu, ekimu ku ebyo ekikwanguyidde ky'oba okola. Tayib, kikumi mu asatu, kikumi mu asatu, kikumi mu asatu oba ogenda kutuwa musinna, oba ogenda kutuwa musinna emu ne thalatha tabiat, musinna emu ne thalatha tabiat. Lwaki? Mulimu asatu, eyo nyanem muri munasa tuendala eyo nyana ya kubiri ezonkaga muri munasa tuendala eyo nyana ya kusatu echo chenda tuli kunamba ya 13 kati muri munana muri munana buzigata wa muche 13 kitige ndogera tuwe nsoro nya eye myaka 2 m neyo nyana eyo mwaka mwaka ezo meka ne nyana eyo mwaka mwaka ezo madha ninyana eyo mwaka mwaka 3 awamu che 13 munango obujulizi bwachi no bunji okukobogerageranyizoko wali ku 12 nagami tuli wadembo tuwanya enyana atuli wadembo tuwa madha 3 etezileze emyaka 2 kinonno che kimu bwoboze wali ku ngamia omuntu wabeera ne ngamia 12 bwabeya ne ngamia 12 atuwaza kayinkanetya toyira bila ntwagambye nti mubuli ana atuwamu bintu labun ate mubuli atano atuwamu hikka kitegeeza ati wadembe munngamia 12 wadembo tuwa hikka eye myaka 3 yengedde mugokuna natuwa hikka hikka nya atano munngamia 12 ate wadembo kutuwa bintu labun 5 gwaki kubanga mu 12 mulimu ana emirundi etano echo nacho kifanana nga kino nga zuzi 12 monte aluwaddembo kole chimu kubibiri nga na wali mungiri yemu bwali waddembe okola echimu kubibiri wa barakallahu fikum obujulizi bwensonga eno era mungiri yemu ye hadithi ya Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bino byonnanno ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali amtumia mani nga amegirize ngiri jagendo kola kuzaka yagamba nti amarani nabiyyu sallallahu alaihi wasallama lama ba'athani ila al-yaman an akhudha min kulli 30 tabi'a wa min kulli 40 musinna nabi sallallahu alayhi wasallam yamulagira muri 13 ajje mutabi'a ate muri 40 abirenga jjamu musinna rawahu ashabu sunani wa sahahu al-albani rahimahullahu ta'ala fi sahihi imam at-tirmidhi radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu subhanahu wa ta'ala nolo ekyo munnange owekitiibwa mu bufunze ennyo eyo yempaya zaka munte waluwa masail getujoko nako insha Allah ta'ala nga gogabona ente ningamia madha nembuzi insha Allah ta'ala katugaleke mwebyo ebijja mu maso wafaka Allahu aljami'a lima yuhibbu wa yarda tugenda kudda ku mbuzi madha nendiga biberenga nabyo bitegerekeka bulungi insha Allah subhanahu wa ta'ala aboluganda abakiriza abebitiba nyongera okubeeranga mbakubiriza nyongera okubeeranga mbakubiriza okukola eminimu emirungi munnaku za sulimu 10 kubeeranga mukola eminimu emirungi munnaku zine 10 bannange ensite nyuma ensite sanyosa ense kubyeke nnaku baganda bafabali e Uganda embira tebangu yidde naffe eno nno munnange embira twangu yidde kumawulire getufunye agavudde mu koti naye okwesigamira Allah daiman chechewezo mutima gw'omuddu Uwechi Allah subhanahu wa ta'ala ya gamati alladhina amanu ababakiriza watatuma innu kulubuhum bidhikiri la abaku ate mitima jawi ni majitebe ingiza noku jukira Allah uli Allah ya gama ya ganti ala bidhikiri la hitatuma innu kulubu abangi mkujukira Allah mwemuli kutebe ingiza kwe mitima tote kayobi rowozo tolooza anti ukuna kwa faba silamu kuli mikono jawa kafu ama gezi go gajenyo mba kafu Take birozo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Take birozo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bafibali mchigezo, jibali yeyo. Na ye wallahi asa ayyakuna khaira lahum. Naam, saba Allah balete. Tubarabeko. Tubetaga. Okubarabako nga baluwa bweru. Nga batambula. Bantu bafamileza abwe. Nga ziri wa munabo. Na ye wallahi. Liyastabushiru. Eyo nena jibali mkomera. Baberenga basanyuka. Nechigezo Allah kyabagezeza na chonga akibagezeza nga kya muddini ngebatuuka ko ebatuuka ko waddini wallahi enzo kubere ensonga egenda okubayisa mu balirongo olumamyo enzo okubere ensonga egenda okubambusa babere waguru ne bannabbi bochi ballahu subhanahu wa ta'ala ne basiddiqina ne shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa msabu bochi ballahu subhanahu wa ta'ala daima wa abada Abirenga tulondira we kisinga okubeera ekirungi. Tuli bamativu nti Allah dini ye munuma okusinga we tuluma. Wabula byonna bikola li hikima baliga. Buli kyonna kyakola. achikola noku manyo kujufu achikola noku manyo kujufu ala ya'lam man khalaq muloza tamanyo yatonda wa huwa al-latif al-khabir ngate mukwata amporo mukenkufu wa huwa al-latif al-khabir ala ya'lam man khalaq wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthara an-nas la ya'lamun Allah chaya gala chiba chijja kubera wadda abantu abasinga muito amanyi saba Allah anyweze baganda bafabali mukomera saba Allah anyweze famile zawe ziri yebweru banywerere ku busilamu banywerere ku busilamu bamanye nti banabwe famile zawe abantu bawe abali mukomera kubera nti bali mukomera echi chabatuka kunga chibatuse ku radini wachi Allah subhanahu wa ta'ala nore chuboji basigali yebweru no bayitulizo kubera nga basinzo mutonzi wawe Allah baberenga obavayo mukomera nga bachabagwanira nga bachabagwanira Allah soro basulira mukomera olusitulo olwamanyi bagenda okuvayo nga gredi wala nnyo wakati wawe nabo masogwe chi Allah subhanahu wa ta'ala twitulizokole emirimu emirungi tusabowe chi Allah subhanahu wa ta'ala daima tulunga mikusinga ko bere kirungi nsabowe chi Allah subhanahu wa ta'ala berenga atunyweza fenna ayongera okuwafaka omukulembeze wa fuwe chi bashe Yahya tuliwamu naye bulicho nacha akola tuli wamu naye saba Allah subhanahu wa ta'ala daima mununga mina kitufu ekitali kitufu Allah abirenga akisarafa abirenga amwa ekitali kisinga kubere kirungi hasbunallah wa ni'mal wakeel hasbunallah wa ni'mal wakeel walhamdulillahirabbil